za Msambiki niange na Malawi, sensu 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 za Tanzania niange na Zaire, 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 sensu za Botswana niange na Jonin, 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 kama kete mafaliwe ni ya kwini sosu, kama kete mafaliwe ni ya kwini sosu, kama kete mafaliwe ni ya kwini sosu.
Jogo wetala mwana sunzu jagwa man
corona virus,
jogo wetala mwana
virus
jagwa man
corona virus,
jogo wetala mwana
virus corona virus,
jogo wetala mwana
virus corona virus,
jogo wetala
mwana COVID-19,
jogo wetala
COVID-19, COVID-19,
jogo wetala
COVID-19
jagwa man
corona virus,
jogo wetala
corona virus corona virus,
jogo wetala
corona coronavirus, 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 COVID-19.
Pastor Pandekile, Amateka Pandekile, Amateka Pandekile, Pastor Pandekile, Pastor Pandekile, Amateka Pandekile.
Kega, come,
Ama kete mafaliwe, ni ya kuini kosu. Ama kete mafaliwe.